Paris on the beats.
Oh yeah, oh yeah, oh ah 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 ah. Paswa, oh lady flower, umenikamata. Ni mwingine simuoni, yote sawa, mpaka na data. Nikikucheki kiuno, kiukweli Mungu hajakukosea. Baby, I need you, mina wetu wepea. In my eye, no one like you, no one in my eye. Unachanua, unachanua.
Kwake ni mena samie. She's a beautiful. Yuko ndani ya moyo. She's a beautiful.
Yuko ndani ya moyo.
I wanna marry you. Nataka nikuoe.